Kabani serengonzi, kabani serengonzi, robzi, kabani serengonzi, kabani serengonzi, hati mufuni wengonzi, hati mutungi wengonzi, umana na ya tititi, na yaka yaka kenyange, enyi nyizizaigu utagamba, ono ufuni utagamba, my baby, I love you baby, baby. I love you my boo boo. I love you my baby. I love you my boo boo. Ninkusa utandumia baby. Ninkusa utandumia kabali. Ninkusa utandumia baby. Ninkusa utandumia kabali. Kabani serengonzi. Kabani serengonzi. Ayali na serengonzi zutungire. Kabani serengonzi mutungire. Omwana ine love. Omwana inengonzi mazima, omwana ina love. Omwana inengonzi mazima. I love you baby, I need you baby. Nengonzi za wenzini. Baby ni warandize mivu. Baby ni waranteze migo. Baby ni wanikugoza. Mwana iwe ni mkwenda. Agawala iwe ni mkwenda. Amle iwe ni mkwenda. Love ya wengine mungu itwire. I love you baby, I need you baby. Nengonzi za wenzini. O mungu vino mungu njini na iwe. Niwe kugonza my baby. Niwe ndi kwende my baby. Nengonzi za wenzini. Love ya wengine. I love you, I love my baby. I love my queen. Murobu zifunira anteka mungonzi. Kono ufuniro tagamba. My baby, love ya wengine mungu itwire. Baby wangi ni mkwenda. I love you baby, I need you baby. Ngonzi za wenzine. Love ya wengine mungu itwire. Ngonzi za wenzine. O mungu vino mungu ronji ndina iwe. Niwe kugonza my baby. Niwe ndi kwende my baby.